omuntu atayakala kolaba n'ebigambo ngamba bangalo bunani abonga bayaze ebigambo yamanyi bizinesi kweremye yamanyi ababanjibwa yamanyi amaka gakyankalanye n'abasula enjala akasekera akali ku liiso lyo ate n'obambira akamunno kola bibyo munange tobawuliriza Tebakulumyanga mu